congratulations to all the independent ladies.
B-E-T-R-A.
Miss Montana. Una migu independence image bebe ass on a day kupige kuni na wona to mianga gas when him humble the be una gote ya mara. Kaluna jisaki anga do when he boss. We do na watch out anga job when he bold. Wengine wanna talk wa we when he gold. I'ma tell you wanna talk a kumusko when he gold. Mi baby basi live it up. Oh kulife. Live it up. Unajilipia rent. Live it up. Unajilipia bills. Live it up. Unajipaya drinks. Mi baby basi live it up. Oh kulife. Live it up. Unajilipia rent. Live it up. Unajilipia bills. Live it up. Unajipaya drinks. Hizo zote ni zako huja poro. Wengine wakilala my girl uja doro. Mashinda gold diga manze ata kogoro. When do they a leader my girl uja follow. Kitu pwane na brain na ni mthick. Kwezi kumkata tuju mebeba dick. Story yiko patient na juu ni msick. Mezi mekuwe boss ni kuwe ni msick. Okay, you know pay them attention, you pay your bill. Congratulations kwa kusign that deal. Single mommy so you play daddy. Jisaki anga do when he boss. We do na watch out anga job when he bold. Wengine wanna talk wa we when he gold. Na matali wanna talk a kumusko when he gold. Mi baby basi live it up. Oh kulife. Live it up. Unajilipia rent. Live it up. Unajilipia bills. Live it up. Unajipaya drinks. Mi baby basi live it up. Oh kulife. Live it up. Unajilipia rent. Live it up. Unajilipia bills. Live it up. Unajipaya drinks.
Mama Mia, mini boss, sex appeal, pata dose, wana nikanya gear, mashosi, eti na danga, eti na wanga ili nipate cash, silali home, kusubiri danga, always on the one, nakimbiza chanda, akili nimeja za vitabu, utasema lecture, ilie kwa ubua dada, cause wewe ni fighter, doesn't matter how many times you keep falling, don't let anybody make you feel like you ain't important, you're an original being, not a foreign, let them keep hating as the blessings keep pouring,
can't touch your sack, you got dough when he boss, when you now watch out, anga job when he bold. Wengine wanna talk wa we when he gold. Na matali wanna talk a kumusko when he gold. Mi baby basi live it up. Oh kulife. Live it up. Unajilipia rent. Live it up. Unajilipia bills. Live it up. Unajipaya drinks. Mi baby basi live it up. Oh kulife. Live it up. Unajilipia rent. Live it up. Unajilipia bills. Live it up. Unajipaya drinks.
Let's do it.
Uyo dema kunidu. Uyo dema na kuwantu. Sabai shamba we kazi ni kulima tu. Si spendo yako wana spendi gitu time tu. Ana ni suitsa kazi ni kuhang tu. Una migu independence imeji bebe ya wana tako kupige kuni na wana tumiangaga. Una gote ya mara. Kalu na jisaki anga do when he boss. Mwendo na watch out anga job when he bold. Wengine wana talk wa we when he gold. Na matali wana taka kumusko
when he gold.
Mi baby basi live it up. Oh kulife. Live it up. Unajilipia rent. Live it up.
Unajilipia bills.
Live it up.
Unajipaya drinks.
Mi baby basi live it up.